10 minutes past 9 o'clock alishume imamele tshaya indlula insimbi yamfica kuhlwini mlalele sichumana namake Lindi Dlamini oyi-CEO ye-GBF GBVF Response Fund 1. Sawubona make Dlamini, niphilile?
Yebo, sanibona, nesiphilile kakhulu, siphilile kakhulu mnakethu, sanibona nabalalele ekhaya.
Siyajabula namhla kwintoto ukuthi sibe nawo make Dlamini, sitawubonisana nganasi isikhwama lesihlele ngaka lesasungulwa ngu-President Cyril Ramaphosa. Yebo, siyakhumbula sonke live longana leyakho, sonke siyakhumbula ukuthi wakhuluma ngayo le ndzaba lengu bevele sibukane lesihlava kubi e-South Africa. Sitawusitha kakhulu, sitawukhuluma ngempumelelo yaso nangekuthi-ke sesisite sefika kuphi. Besithi sitamthola namfundisi Bafana Khumalo, kodwa-ke kasalibambi licingo, bebasasihlelele yena. Uyakhumbula mina nawo sikhulumile mini, wabutha ukuthi abekho labanye, manje akasatholakali mfundisi.
Hawu mntungwa nebakile.
Akasatholakali mfundisi Khumalo. Ngenxa yesikhathi manje ngobe soyibika lapha ka-past 9 o'clock, sicela ukuthi nje sibuke into ebalulekile. Le sikhwama lesi i-GBVF Response Fund 1, uthini mengameli, uthi kungani wasungula, futhi-ke sisambe sefika kuphi?
Mengameli phela bekafanele asisungule aphendula phela sikhalo nesililo lebesisukumile emakhosikatini kunye nema civil society organizations ahlaba umkhosi impela asisafa saphela sive ngenxa yokubulawa kwabafati nebantwana silamlele wena wekumele. Kodwa kanjalo ke kuthi umongameli wabitwa ku-presidential summit nga-2018 kwavunyelwa nakuthi kutawufanele kube nelihlelo lekusebenza lelitawulandzelelwa for over 10 years kwendele ukuthi silwane nalo bhubhane lokuthiwa i-GBVF laveni. Kwase-ke kuvunyelwana kuthi kutawufuneka phela kube nemali ngoba kunezinhlangano letiningi lethi sisebenza emiphakathini, sisebenza kulwana nale gender based violence lesibhekene nayo. Leto tinhlangano esikhathini lesiningi bakhokhetha ikhwameni tabo benza umsebenzi lomkhulu emphakathini ngaphandle kwama-resources. Kwabida-ke kuthi mongameli in his capacity as citizen number one umholi wesive akhombise i-accountability esiveni athathe lesinqumo sekuthi asungule lesikhwama lesi bhutwana.
Kuthiwa senicocetha imali kube nitfole iminikelo lefika lapha ku-200 million, imali lenengakhulu kusebenze kanjani make? Singangeni lapho make Lindi Dlamini, asengibutela ngoba kwangathi lesikhwama lesi sisungulwe ngesikhathi se-COVID-19. Kuyashayisana yini no-COVID-19 mhlawumbe singangeni kulethe imali?
Kuyashayisana ngoba phela nakufika COVID-19 kwaba khona ema-research latshengisako ukuthi linani lebafati labahlukumetekako ngenxa yokuthi sebahleti phela emakhaya and bafati labaningi bahlukumetwa emakhaya ngilabalingani babo. So ema-statistics athi 1 out of 3 webafati bahlukumetwa kwangilo babe wala ekhaya. And lawo ma-statistics lawo ubabe mntungwa bekade awukhuluma ngekwanza because endiwe inhlanganiso yakhe. So i-COVID-ke ibange loko ukuthi leli nani lebantu labahlukumetekile likhule kakhulu, kubide nokokuthi kube ne-response le-agent. Kwabide-ke kuthi lesikhwama lesi sisungulwe ngekushesha ngenxa yalokho. Kuthi-ke nasisungulwa ngaleli langa lesasungulwa ngaso mhla ka-4 February last year. Kwakuna-R128 million. Ihambe yenyuka-ke leyo mali, bantu banikethela ngetindlela netindlela. Lengu-cash ngu-165, lo-35 kunetinhlangano letiningi letisisita ngema-services ebumeli, accounting services, auditing services, kanjalo kanjalo. Tiningi-ke tinkompo le-South Africa letisukumile tanikethela. Kwethu-ke bekukuthi sesiwuvile umkhosi sihlangabetana kanjani nalama organizations la sebendako lesiwabisa thina ngekuthi ngema-community based organizations. Sikhethe-ke lapha ama-organizations lang-110 kule live lonke. Sawakhetha ngekuthi sifuna ukuthi sende shoko ukuthi imali iyala igcineka kakhulu khona. Kunaloko ukuthi lesikubita ngekokuthi ngema-GBVF hotspots, kula udlange kakhulu lokuhlukumetwa nekubulawa kwebafazi. Sawabuka ke adefinewa ngo-SAPS kunye nalabasebenzako on the ground labasitshela kokuthi yi ngazuse umlilo ungala. Senda ke kokuthi ma learning iye lapho iye nakuma rural areas sabuka nemaphondvo phecelete ma provinces. Le sibona ukuthi in the past awakatholi imali leyaneleyo. I-example ngiyo yona iMpumalanga, iLimpopo, iKZN sizame kwenetisa based on the number of people labakulawo ma provinces based on loko kuthi netehlakalo tanze kangakanani kulawo maphondo lawo. Sizame kulinganisa lesikhwama kokuthi sikhone kusebenzela sive. Lethi inhlangano lesitinike imali ke sitinike over 2 years. Lo ngomnyaka wokuqala cishe nje sesiyaqedwa kubhadala. Una foke wethu inhlangano lethi nkulu kunesonke gender justice kune mikhulu trust lesebenza ngetinhlelo zebaniphana kube nesketch lesebenza kakhulu ku Eastern Cape kube ne Soul City ngito ke inhlangano lethi nkulu lethi ne national footprint lesipartnerisha nato ke njengetinhlangano lethi nkulu kokuthi atitotosele lethi ncane lebekingakhonya ukuthi sibe nemandla ekumitha ema-requirements eku-applyela imali kulesikhwama sethu. Batawube basebenzisana naleto zinhlangano, batawube barana ema-programs kuyowona lawa ne-national footprint basebenza kutinzawo netinzawo amplifying i-impact lesikhona kuba nayo as ifund mnakethu.
Dinihlelo letifana nalethi Makelendi Dlamini siyawuvumelana kwekuthi tiyafike tedlule futhi sihlava siyawuhlala sikhona sichubeka bantu bayawusola kwekuthi imali leti ngaka netinhlanu leti ngaka lesenatikhetha 110 solo sibukene nenkinga. Bathini ke laba lenisebenza nabo kule nhlanu nje basonke gender justice yabathi kade bakhona bo Soul City kade bakhona kulomdlalo bathi ke basinyalo batimisele kokusike bende njalo ngobeke nawe ngupresident. Usungilile lendvo wathi ke sebentani nibone usinenda njani na uqinisekisa njani kwekuthi ke bantu banathi ngobe inkinga lesibukene nayo South Africa tindvo tiyafika tendeke bantu abanalo lwati linengi lebantu linengi lebantu bakethi alinalo lwati ngobe ngisho nemfundo labanye ayikafa asifani labanye abaselizingeni lesethule labanye abaselizingeni liphasa
uqinisile mnakethu uyabona ke sithini njengalesikhwama. Lokunye lesikwenda kongaphandle kwaloko ukuthi sicokelele letimali ukuze sikhokhele letinhlangano lethi khona ekusebenza. Lokunye lesikwenda ngema programs nema partnerships lawenda loko ukuthi lelivangeli lihambe. La sisebenza ngaphansi kwe National Strategic Plan on Gender Based Violence and Femicide. Loko kwabita kokuthi sivumelane njengebantu lebe basetafuleni bacocisana ngalolu saba. Lapho bekunema-representatives e-civil society, kwakunemalunga ahulumende, kwakukhona naye mongameli, kwakukhona nebemasonto, kukhona nje nanoma ngangibani lonelgalelo kulendzaba. Sabonisana kwabonakala kokuthi hulumende angeke ayiqise yedwa lendzaba lena. Naleti nhlangano lesikhuluma ngato angeke usebenze todwa. Savumela naloko ukuthi sonke kufune sibe munye kulomdzidi, whether it is Corporate South Africa, whether it is Emasonto, whether it is letinhlangano nahulumende, kufune sibambisane sibumbane. So nyalo for the first time sisebenza ngaloko lesithi i-multisectoral way of working. Lesho ukuthi sisebenza kanye ungazi ukuthi simdzidi munye ngoba le nkinga lesibukene nayo inkulu. Sikonzileke sina ukuthi lokhu kungabi ngumlilo wamaphepha ngoba kade abantu bakhala kade bathetheka. Siyabona ukuthi it is becoming a generational problem. Sine ke njenge gender based violence and response and femicide response fund sikimisele ukuthi akunawuba ngumlilo wamaphepha. Sitawuphikelela noma ngabe sikhuluma ngayiphi kulamaphila lang-6 langaphasi kwe-national strategic plan. Sende kwokuthi nabani lonenzima langayidlala uyayidlala.
Ngicela
ngicela
uyibambe lapho make. Ngicela uyibambe lapho ngoba sekungena mlenye kunesitolo maka ngithi uyathi uyathengisa emsakathweni. Kunesitolo ngelo sa 21st ngemva kwesitolo siyachubeka na make Lindi Dlamini.
Sibita tonke tisebenzi ta hulumende.
Thobeka usebenza hulumende ngithi.
Yebo why?
Ngabe soyigomela iCovid.